the motherland. From the motherland, Kenya. From the motherland, to the streets. From the motherland, Kenya. To the streets. It's DJ Deja Vu. It's DJ Deja Vu. It's DJ Deja Vu.
ngai akomiko tekatropeka ngai nakia samba mama akomiko tekakoketa bakata yeli ngai.
Papa Lolo, papa ki wapie, bandi makambo toteo osale langali akatuka mokili leka balanga yo e ebale zanga mikuwa e bakoti yo kote na lingumba banoki batikiseli yo misu e papalolo e bakoki wapi e papalolo e bakoki wapi e
Yeah.
miziki ya kumbiki na bise Jomo Pero Seto Mulando Papa Fredo Machoka Oka Bia Ngoyo
Matata ya mwasi na mobali sila tena mugili mama Mama Oh mama 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 Oh mama
Ikambo nini zame osala biso mibali Tosele la kabasi Bango bali ya kabala taka
Bisongo la mofi bapantala moko na nzoto e
Oh mama
Matata ya mwasi na mobali sila tena mugili mama
Mama mama mama
Oh mama mama Oh mama
Mama botanga imwasi Oela konyoko longa imwasi Zamba pesinga itumu Na bota kabasi bandeko Banyoko loko bana ya bato Na yoka kamote mafasi bandeko
Oh mama Oh mama 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 Matata ya mwasi na mobali Sila tena mukili mama
Mama mama mama, mama.
Oh mama, 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 mama. Oh mama.
It's DJ Deja Vu. DJ Deja Vu. It's DJ Deja Vu.
kamboe ya motindo yai otonga motoe oti yanga inakati ofinga motoe oti yanga inakati oseka motoe kumbananga inakati soki batunio obanji na yoko yanga nae masu tanaka moto yoko tongae.
Stop it!